the beat. Pepe Kane, basta hili, nguvu na sifa zote ni zako. Kuishi naishi lakini siyo mimi, nguvu zako mikononi. Nisipo kusifu leo, sitaweza kesho, maisha bila we. I gotta do this today, today, today.
Nitakuimbia. Nitakutukuza. Nitakupa sifa.
Wewe ni Bwana na wewe ni Bwana.
Lazima nikupraise every now and then.
Gotta do this today.
Nikiwa nawe God mina feel fame.
Maisha sio yangu I say.
Mola pote na kutafuta ai, kila pote upitapo.
Nitaligusa pindo la vazi lako, yeah.
Piga shangwe na vigelegele, amenishindania. I gotta do this today, today, today,
today. Nitakuibia. Nitakutukuza.
Shangwe na vigelegele, oh, wa, wa, wa.
Piga shangwe na vigelegele, piga shangwe na vigelegele,
piga shangwe na vigelegele,
piga shangwe na vigelegele,
eh, wa, 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 wa.
Piga shangwe na vigelegele, piga shangwe na vigelegele, piga shangwe na vigelegele, eh, eh, eh. Piga shangwe na vigelegele, piga shangwe na vigelegele, piga shangwe na vigelegele.
Ebucheza.
Wa,
wa, wa, ebucheza.